Yeah, my kings and queens on this.
Lisha Records Production.
The Bella Woods of Bullock.
Exclusive from SavvyTunes.com.
If you're my lapu lapu yama, I can get up a morning darama. Kelona watezi baba na lefu Ungate au kwete mula kuwa kembula Na watezi mula kukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Na watezi mula kukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Bena life yu akwaya mapick and pay Bena lionze ba muna kwa tini payte Walo ni company kuwa puloka mune Kuwa kwa nisha lionze ole ingisa mane Elo wapi samo peni weza fan kako Wasanga madam na sugar daddy pass kako Elo nisimane yowe taile fikako Apo nisina wingi samo waesi ako Kusaku samo fiati mufonde fayo kupo Yari feni contract ya ifingi naipwa Elo nisipa winga kwa limpaka kumanda Nombaba fiari chinda yawa Ife marafu lafu yama Akendela pamone ndarama Kelo na watezi baba na lefu Ungateo kwete mula kuwa kembula Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Na watezi lafu ni money talks Ni serious GP no jokes Wakelo na bakwata sana levo Nga batibati nje kuwa mwena kwa titebo Kukwata geopa wakano wafina patumba Wakelo kaya nefte wababate mkukumwa Namponi chibali kwa tishe filumba Bafada high life ire ya patuumba Ile life ya pamulungo mutenge Ya kufala butiki notifitenge Elo nishi jobu ya kuwala waye Elo ngata wajitefyo nishi wansi haya no ishi bati Ife marafu lafu yama Akendela pamone ndarama Kelo na watezi baba na lefu Ungateo kwete mula kuwa kembula Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Bakelo mula wapa they after something Ngashia pa kulive na you are nothing Bafuwa ya tristi ule spenda Inu woda na beno kukupenda I think ni pa makwebo waba Ngaba kukolo pa shose vene lo vaya Life ya machuzi vene yo wafuaya Kukulanga lafu pali angoli baya Kukulanga mesaya nga washala maya Wachitali ya lazika singa tatua kumeno The lafu na mulangile kashi time wene Lo isi bati ifisama Ifema lafu lafu yama Akendela pamone ndarama Kelo na watezi baba na lefu Ungateo kwete mula kuwa kembula Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Ife marafu lafu yama Akendela pamone ndarama Kelo na watezi baba na lefu Ungateo kwete mula kuwa kembula Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract Na watezi mula fukwa bafle contract Gaja kwa status ya po na contract Mwinga wansi nga kuwa liwa contract Nipa mwinga mlesa inafle contract DJ Son Yala yala pasit
Lisha Records Production
Sharp to the laser Man mule Close to the fails Yeah
Quincy Weezy, you know, cooked up again with a little spice, better.
Exclusive from ZambianTunes.com.